Hi.
Speaks on the beat.
I see it.
Skia.
Hey, Taper, you know how we do this in the scene.
Yeah, yeah, nigga. We got to raise this drill flag.
Gang, gang, gang.
Boy wako anajifanya player, anadai anaroll na maplayer. Ya kambi zi said unapele, utadhani anacheza na bear. Ai, skia, anadai ni makapos, kumpo anadai kunilea. Baro mkijo mina kulet. Boy wako anajifanya player, anadai anaroll na maplayer. Ya kambi zi said unapele, utadhani anacheza na bear. Ai, skia, anadai ni makapos, kumpo anadai kunilea. Baro mkijo mina kulet.
Kumpo anadai kunipea kwa zana jua sky move kwa top player. Corruption as an itabuda, me run this game, that toy no layer. Anadai kufuck na me and she already got man until gonna dare. Unlimited bitch, I'm the dare devil now. Spending my back of the ghetto. Unadai kufuck na me, me see AJ but still. Naiza kupia yo exposure. Kami zi ends kule mkate kwa soda. Umbo ino cost all time ako sober na. Aki pull up na mbogi, sunajua anazoza. Woza, zoza, all boys ain't do any player. Zoza, woza, all boys ain't do any care. Zoza, woza, kimia kimia tubongi tkizoza. Silent moves and quick and swift. In and out kama federal budget. That's how we roll, kika kuku sweet, sweet.
Boy wako anajifanya player,
player.
Anadai anaroll na maplayer. Sia kami zi said tunapele, utadhani anacheza na bear.
Skia,
ai, skia. Anadai ni makapos, kumpo anadai kunibea. Baron this job mina kulet. Boy wako anajifanya player, anadai anaroll na maplayer. Sia kami zi said tunapele, utadhani anacheza na bear. Ai, skia. Anadai ni makapos, kumpo anadai kunibea. Baron this job mina kulet.
Go, go baby girl umewet. Yes, chango join your French. Ukitry utatoka kwa trench. Jackass tume fancy your place. Skia, mshoka sido tume cancel plan. Una story flani chafash. But those on a day kuni back up. Add this jika bro na get that. I gotta put my mom on a ladder. Add this jika bro na nipata. Na plug mu kam kuwa gather. Skia,
na plug mu kam kuwa gather.
Show. Boy wako anajifanya player, anadai anaroll na maplayer. Tia kami zi said unapele, utadhani anacheza na bear. Ai, skia, anadai ni makapos, kumpo anadai kunibea. Baro mkijo mina kulet. Boy wako anajifanya player, anadai anaroll na maplayer. Tia kami zi said unapele, utadhani anacheza na bear. Ai, skia, anadai ni makapos, kumpo anadai kunibea. Baro mkijo mina kulet.
LGS on the beat.
Hi.
Snakes on the beat.